This is an MUT Radio podcast.
We are joined by Mr. Musi Mahlambi, who is the head of communications for the Department of Education, Yase KZN. Mr. Musi Mahlambi, welcome to the show.
Spingelele nabalali bakho emakhaya nase university na wonke la nifikelela khona.
Siyabonga mfethu, siyabonga kakhulu ukuthi na usinike ithuba lakho Mr. Siyazi ukuthi na umuntu obhizi kakhulu. Reason why sibizile namhlanje kwi show ukuthi na kunama matriculants abalelwa lapha yana ku 900 abala KZN babalelwa ku 763 okutholakala ukuthi na baya implicateka ekuthenini bakopela base bebanjelwa imphumela yabo kamatibuletsheni. Kukhona kwaziyo ngalokho?
Yeah, it's a public knowledge. India manages a lot of malus. I keep a statement sake. Ngo January, go to call into final layer. Siatila na abantwana baabizwa manje kuma interviews. Sinama interviews manje ukubheka ukuthi kwenzakalani and stuff like that. Enye into ukuthi izinto lezi esuke zithole othisha bethu at the marking centers. Bese bezireporta bona.
Sithola ukuthi na abanye ke banesifiso sokuthi bekwazi beyoregister lapha ekhungweni zemfundo ephakeme but abakwazi ngenxa yokuthi na uma bezama ukulungisa into zabo kuthiwa abahambe beye kwi Department of Education. Mhlambe ke ithini i way forward kubona ke laba bafundi just in case sekutholakala ukuthi na umfundi akazanga aza yenze leyo nto, ikhona into akazonikwa yona?
Yeah, these are the implications of Shalis's issue, Bandwana, which Bangas Bandagani to any irregularity. You know, Kulma was 700 to Bandwana, Abandwana Bebe Pala, Tina Umetric Bebe Lula, 133,000. So, Ngaga Gutibu, 133,000, the Labas Funubas, the Subtung, the Labababa, Bama results. Singawa release uma release awa zakwabo kodwa laba 700 asibabambe so kukhona izathu and esihlale sisho ukuthi ke unfortunately utholakala usentweni efana nale noma usondelene into afana nale noma usolwa le into efana nale une punishment une period of minimum of 3 years minimum maximum of 5 years ungakwazi ukubhala umatric nani. Masisho into ezifana lezi so esingasabisi nje sikhuluma into ezingekho but these are the implications.
Yeah.
Whether kunabothisha baya involved kulolu daba noma kanjani nako siyakwazi ukukuthola nabothisha sidile nabo. So sifuna ukusebenzisa lokhu ukuthi abantwana bango 2024 bangazimbandakanyi ngoba khona abantwana bango 2022 for instance ama results aba bangawatholi abana kunama implication ukuthi baluze ama university nalabo manje bawuluzile u first semester kusho ukuthi if betly risheka sebangaze bangene nge second semester but izinto ezifana nalezi ukuthi ungake nje utholakale usentweni efana nale uhamba ama interviews yonke leyo nto ngoba awumane usukelwe nje kusho ukukhona into esuke ibonakalile ukuthi ake sisondele eduze kwale ndoda.
Ngoba Musi Mahlambi siyabona ukuthi na baningi abantu abathintekayo la kunana abasolwa about 11 okubalela ukuthi na badayisa amaphepha badayisa futhi nama fake certificates and also abanye futhi bangama official now kwi Department of Higher Education so for allegedly selling a diploma for cash okusho ukuthi na lento nasemakhanda abantu abas phethe emnyangweni wezemfundo kukhona abapractice lento le sithi nika isigwebo abazosithola bona just in case ukutholakala ukuthi na ukhona ovumele labafundi noma ukhona futhi odayise lamaphepha ukutholakala ukuthi na abafundi bakopele ku.
Yeah, abanye already basemajele abanye bahamba izinkantolo bahamba amacala okutshengisa ukuthi it's a crime uma uthinta nje iphepha lethu isinoma kanjani. We take it very seriously. That is why abanye baxoshiwe, abanye basemajele phakathi, bavinyelwa namabail, abanye bahamba izinkantolo. So ama consequences are very dire.
Bazoqonda nje ejele bona straight.
asikhulumi ngefuture, sikhuluma ngepresent tense ukuthi already abanye bangaphakathi.
Before sikudedele Mr. Mahlambi, asibheke la ukuthi na kuzokwenzeka kumfundi ethena ekutholakala ukuthi uya clearisheka and all that. Kukhona awuzonikwa umnyango, just to say siyaxolisa ukuthi na uzubambezeleke kwizinto ekanje ngoba umfundi ngabe uyangena kule esifundweni semfundo ephakeme, but ngenxa yokuthi na ubambezelekile ngalolu daba lolu olwenzakalayo, sithini ke isinqephezela akayo sithola after.
Singasho ukuthi from experience yethu from iminyaka edlule uma kukhona into efana nale iyatestwa lento before sithi nje siyakusola.
Yeah,
iyatestwa, it's put to test ukuthi kwenze simsola ngani, kwenze njani uma ethi siyothini. This thing is put to test before it's communicated to you. So isikhathi esiningi sivame ukuthi sibe correct sumnyango, and but we want to hasten to indicate ukuthi asikujabulela ukupanisha abantwana bethu. That is why siyaye sibe nama pledge okusayinwa nama prayer, because zonke lezi zinto lokhu sisazi ukuthi abantwana bazoba nama prayer abalingeke benze lezi zinto, sishumayele ivangeli ukuthi bangakwenzi lokho. We can't register abantwana and then want to fail and punish them. We will be the last people or person to do so. So as kwenzi nje ngamabomu nje siphose noma sikusophe nje ukuthi sifuna ukupanisha umntwana.
Uzobuza komunye Mr. Mahlambi ukuthi na sithini ke the time frame now ekhona, kuzothatha isikhathi singakanani lolu daba lelo until abantwana bekwazi ukuclearisheka?
Yeah, lento esishoyo ukuthi abatholakala ukuthi ngempela bayenzile lento kune period abaphanishwa ngayo, kodwa isikhathi esiningi uminisi uvame uba lenient, mhlawumbe kunokuthi kube u-3 years athi hayi after a year sesibapanishe enough, let them rewrite and stuff like that. But nje udaba lolu nje balibaphethe kabuhlungu, lusiphethe kabuhlungu nathi, ngoba ukhumbule lo 700 if it was resulted and it was resulted correctly, ungabe nathi si more than 86.4%. So u-700 into enkulu kabi in terms of affecting even our pass rate.
Yeah. Siyabonga kakhulu Mr. Muzi Mahlambi, ube nosuku oluhle baba. Siyabonga kakhulu ngempendulo othe wasinika zona.
This is an MUT Radio podcast.